wa tikau mā whetū I ra tahi te iarere. Te reo irirangi o te hiku o te ika.
Ah, tēnā anō koutou e hakarongo mai na kei konei taku kai kōrero ko Peter Kitchen. Ngari kei tērā taha o ngā puke o manga muka eie e kōrero mai na kia tātou. Kei era wāhi e herere ane eie me ana mahi. Ngari te mea paike e kia whiwhi kōrero hau iaia mo tēnei wahanga o te rā. Tēnā koe, Pita.
Tēnā koe, Girlie. E tēnō pai ana te hau ki konei e te waimamaku.
Ai, ki waimamaku, ne? Pupui ana te hau, ne?
Ai. Ko te waimamaku.
Waimamaku, ne? Ai. Kamutu e hoama i tēnei wahanga o te rā i a koe kōrero mai ne Pita. Kei te here koe ki te mahi anu i tāone mahi me ngā rongoa Māori?
Ai, e tūna mātou ki te whakamaharatanga marae, ngā pōra, ki te kōrero mo te rākau o te 1 billion trees, nei? Mo te rātou clinic, te mahi anu rātou te tai whare mo rātou ki Waimamaki, nei? Doug Wilson mā, me Marianne, ei, apere hama e tāna ingoa no te hapua, me mere kai, mere, hau sinote, mere, hai, hau ki te ingoa nei. E nari, e tarātou kōrero me tēnei, i iena rātou, te tukunatu mai te kai o ngā rākau rongoa, tono ki rato i te whenua, i te taha o te marae.
Kei roto tere e waimamakuna, kamu te memena koe, aha, e mahi ngā nei whare, e rātou, mō te...
He whare ki reira, ki te taha o te marae.
Ki te taha o te marae.
Hi ena rātou, kia whakatū te tai rongoa whare mō rātou.
Mai te kāna. Kamu te ko Douglas Waitana ingoa?
Doug Wilson.
Doug
and Rhonda. Ai, ko rāo ngatari ngā kai kōrero mo te marae e mahi, te mahi rongoa. Tērā te mātou noonga e tērā rā, te mahi rongoa. Ai, ka tū mai te kōrero mo rātou, te pōra, kia hoki mai te tai o ngā rātou rongoa ki te taha o te marae. Just so that people don't have to go running off all over the place.
Aye.
We plant a rongoa or the kawakawa, the pukakea, the mamaku, wena mea. There's a nice 2 hectare era ngā mea te whenua, and the mahi o ngā kiriona rākau, St. Jones's thing. There's a group that has a $4,000 package that over 3 years you can plant rongoa trees around your whenua.
$4,000. Aye, kamutu tēnei moni, it's off that provincial fund, eh?
Aye.
Kamutu na Shane tēnā e whātu mā rātou, e wakatupu e wā rātou rongoa ngā rākau katoa.
Aye. Te tahi ana ngā kōrero mo te mamai o te diabetes.
Ai.
Ka mātu rātou e ha te rongoa mo te diabetes.
Ai.
Nā, te mea, te rongoa mo te diabetes, ki rātou te kai, ne? Te mea, ngā kai e kai ana i a tātou.
Ai.
I a te riwai. I ana, ko mutu te kai na ngā riwai. Ngā, te huka. Te huka mā.
No.
Tangoia wena, ngā prāwa mā, tangoia wena, me te prāwa,
prāwa mā, ne, ke mahingi ngā, ke pokingi ngā prāwa, ne?
Ai, tangoia wena me katoa. If you take away all of the white sugars, all the white bread, all the white flour, and potatoes. And yet, but te riwai, me, you know, he inu.
Te wai, ne? the aye, water aye. From when you boil. Aye, nei kia ko boiangi a koe.
No, it's raw. It has to be raw.
Oh.
And that will then help aid the taking away of the diabetes.
Mana koe kia mata ngā rīwai, ne?
Aye.
Kia mata ngā rīwai, come to roto te wai. Ai, mana koe ka inue koe te wai, I roto I te riwai e matara, ne?
Ai, you squeeze it, squeeze the juice.
Oh, oh, me, ai, ai.
Nā, tēnei te kōrero, tāku pepa he konei, nā? It has been discovered that the juice of a potato is more effective than any other medicine proved to treat cancer, diabetes, gastritis, high blood pressure, and many other serious illnesses. Powerful properties of raw potatoes have long been known to folk medicine, but despite that, we still think potatoes should not be consumed raw. It's a mistake, because it is the raw form, potatoes are very healthy and extremely useful food. Keto juice can be used as a hair treatment and is known to help reduce the look of dark circles under the eyes.
Aye.
With the ongoing misconceptions regarding the consumption of potatoes, it's worth mentioning the prevailing opinion is necessary to peel off the skin before eating because its skin is poisonous.
Aye, aye.
Wait. In fact, the skin is of correctly stored organically grown potatoes does not contain any substances that are harmful to health. Danger lies in immature potatoes with green skin.
Aye.
Potatoes that have been stored where they've been exposed to light and have been gone to green the potato sprouts, what makes immature of other green potatoes dangerous is the solanine. The poison that exists in the green part of potatoes with such potato, you can easily remove the skin and any other green flesh before in use to avoid any risk. Then, you know, the core, these are, this is that thing I put up in the market so that people can come and take up a thing of it.
Well,
so, all I'm saying is that in the kōrero, te tai o ngā cancer, mo te maue, for the prostate cancer, that's the Pākehā, or Pākehā for the cleaver, ngā biti bit. Rongotu koe ngā kōrero o ngā biti bit.
Aye.
Mawe,
mawe. Oh, well, ko kōrerongi mai koe e wā, ko tai anō mō te wāhanga kia tāua me tuku atunu e tahi kōrero, tēnā anō pea a tērā wiki kāka mutu mai anō tēnei kōrero nā te mea ki te akea nau. Poto tātāua taima iai ana ki te kōrero anō kia hanga roa mai ni.
Ai.
Ai, a tērā wiki kā kōrero atunu kia koe mō tēnei.
Ai.
Kia ora mai. Kia ora mai ki a koe, mō tēnei wahanga o te rā.
Tēnā koe, kia ora.
Tēnā whakarongo mai koutou ki te reo irirangi o te hiku o te ika. I o te kaumā whetu i ra tahi te iarere.